I think I want to tell Uhuru Kenyatta, because I know him, let Raila go. Leave him alone. Ile nguvu unampatia, ile uchochezi unampatia, ile mali yako wa Kenya walisaidia baba yako na kukusaidia uko nayo, unatumia vibaya kuchafua maisha ya watu wengine ambao ni mahasla wanajimudu kimaisha. Bado kuna nafasi ya siku mbili. Ufikirie, uombe kama unaomba Mungu, upige magoti na useme nimetubu dhambi zangu. Ili Wednesday ikue ni siku ya mabadiliko yenye inatoka mbele ya Mwenyezi Mungu.